Baba tuze kucharo bogo ekisangi wa muluka ogwe busabala machinde sabaga wenisparite basigarete bayina we basura oluvanyuma lw'ekitongole ekyobutondo bwensi kya mema okusenda amayumba gaabwe nga kibalanga okwesenza mu ntobazi kino kidiridde sabiiti ewedde nema okusisinkana batuuze mu muluka gwe busabala neebalabula okuva amangu ddala mu ntobazi okuwola okusengulwa ku buwaze abatuuze bategeeza nti nema emenya amayumba agasoba mu 12 mu kitundu ekyebogo mu kikwekweto ekikoleddwa olunaku lwaleero kubagambibwa okwesenza mu ntobazi naye nga bano babadde tebasobola kweteekateeka basenguke mu kiseera ekitono ddala.
Amanya sega wa Julia ndi mutunze ebugu pano ku bitaala muweka gw'obusaabala era ndi victim kwabo bamenyeddwa ebintu byabwe oba ennyumba zaffe naye kibadde kya nnaku olw'ensonga nti olunaku lwe baatugamba si lwe bazze
sasa ntuweera abantu ebibiri pulaasi tuli mu bantu amaka ate leero bongeddeko lisi ebaddeko abantu nga bali mu bibiri kubanga babadde bayita kwena ennyumba nga bayita wano naye essaawa eno bayita eri gy'obalaba okalina eri gy'olengedde eri maaso ddala zino zonna ennyumba katazigenda zonna
nyumba nga mmeka
katukulina okubeera nga kweyongeddeko ennyumba era eziwera ebibiri n'okusoba okwemulugunya kwaffe kuli kumu bambi muntu mutakumukkiriza kujja mu bintu bye muntu yandibadde ajjamu afazaali ebintu bye kale agenda natandika obulamu obulala.
Meya wa Machinde Sabagabo ya Serunkuma John Bosco Garabuze asabye nema ewa abantu obudde obumala okwetegeka obulungi balyoke baamuka entobazi wabula akulira nema ye Dr. Kankwasa Balirega ategeezezza abatuuze abawangalira mu ntobazi mu bitundu by'eggwanga by'enjawulo nti gavumenti ezze balabula okuzambuka nga tebakakiddwa.
The president addressed the nation and said those who are going to live peacefully should be not touched. Even asked the soldiers to exercise lenience and leave the people to live alone, to vacate peacefully. Even thanked the people of Nabweru, you remember, for living peacefully. So people asked for more time and we paused. We paused from October last year. We paused to grant them time. But instead of people leaving, even where they had left, they started coming back again to construct.